that when they begin it, cha 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 begin it. Oh, yeah, begin it, cha 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 begin it. Now that when they begin it, cha 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 begin it. Oh, yeah, begin it, cha 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 begin it. Oh, yeah, man, madam, oh, sequence, madam, pampe. Ivogi yero yero vya vocha bola nino nwe banke. We msafi madem o, sikwizi madem pambe. Ivogi yero yero vya vocha bola nino nwe banke. Oja mani unaikuta pisi ya pola la kumbuni tupu. Uki msimamisha tunaomba vocha buku. We ifacha yo maneno sasa kama nzelu fufu. Alafu pisi yenyewe singeli anacheza kiduku. We dada unajita pisi kula mbaka ukadange. Nywele zimefumuka utazani mizizi ya bange. Ndo mana sitaki koa mwenzenu mbaka njipange. Na kikoa ukiachika na geuka maso gange. Aya twende bigili cha 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 bigili. Oya bigili cha 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 bigili. Aya twende bigili cha 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 bigili. Oya bigili cha 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 bigili. Oya we mpisi zingine mwanangu siopoa. Vitabia frani frani vikweli vinaboa. Eti wona taka upite tuwa na kuuliza utanioa. Iba sipita hivi miusije ukantia doa. Eti we kisala mchina uko nyuma basi unalinga. Alafu pisijani unavijimbi kama mtu wa ilinga. Eti wona jisifu unadanga unata kitanda. We pisijani unakula kwa mama unashindwa na kupanga. Aya bigili cha 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 bigili. Alikizi bigili cha 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 bigili. We prosper bigili cha 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 bigili. We ifachi bigili cha 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 bigili.
Atari aya twende bigili chari kaina manka funwa dera uyo gari achia kawasusi ya masera. We dada umekura changu warafuna nikimbia vipi. Unaniogopa kwa nibi na chupabia. Ushakula chamu nipona leo utaniambia dada. Nisha jiko kitaya lesha weka gia sugea kule. Chula gani ukorodi nywele ujechana. Na hivyo vimi nini atari ukina mama ajabu. Mama ajabu ukina mama ajabu. Haina watoto watu wazima wapo kati. Msuli unanguka babu kaufunga na shati. Da na meni bongo maya mwisho ndo inaisha. Nimeaga nyumbani na kuja kukinukisha. Wana nijua mpaka na jina na cheza mziko kila haina. Hivi unauhakika DJ mziki unazima.
Ache yo hey. Omasela jamani chula. Chula ana hatari. Ona mzuka umepanda kainama kabinu achari. Omasela jamani chula. Chula kumbe mshamba. Ona kacheza cheza kashindwa kupija msamba. Aya twende pija msamba pija. Mwanangu mna pija. Pija msamba pija. We mani pengo unapija. Aya pija msamba pija. Na we banto unapija. Ipija msamba pija. We akipese unapija. Adibo ya pa. Awe meneja ifatie. Watoto ya ntalenti. Aji mperege.
Wajitua.